Oya.
Isudi.
Yule mdo.
Sultan.
Touch. Msagala upon the mic.
Tam tam zisha fika jikoni zina come through kwenye meza osha mikono vitu fiti ziko ready zinangoja walafi zinangoja walafi zinangoja walafi
luta luta Canada luta njolo bang basi wacha niku bang 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 luta luta Canada luta njolo bang basi wacha niku bang bang bang
tukale ni mengi yanayo jina ni kali nipate base nikichoma hizo vitu mashada after that niko high dem moja na kemba deka niku bang baby girl can you bang
Sunday mpate kwa church kiyomba kapasa mpate kwa bash kishika kiglass after dutch minim rats meshika kishash na kiroll na kiwasha kisha kipasi
hizo ni kenge ngoma za kupita na wakati toka huko kajaba tunachonga kejani soni mapito zangu zinapata medali wabe 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 ati kanazungusha accelerator mimi naweka centimeter sijaweka kana wika Canada kutapika Canada ndani shusha Canada ndani shusha nikishika hizo tunda Canada tu aluta Canada tu kushusha Canada tu aluta
luta luta Canada luta njolo bang basi wacha niku bang 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 luta luta Canada luta njolo bang basi wacha niku bang bang bang
dondosa rungu ni chape katika shika ukuta we rombosa kwanza nishike lo manjolo bang basi we aluta
widi kijana machachari na wasinya kama na seti kashashi don mbili na zikata katikati jaga bigina ni ya tumaradoshi apana nduru eti natoka kwa kochi inapenya tumekolezwa makali mara mbili na ikata misi jali nikiband gengi nzima wanajai miudunga tikuka test ya corona nazipenda trip drona sikula mchana karo anaringa eti anataka kisa apana dambua enite minagonga minagangu ziband pedi wetu ye ni mrasi nsiti quarantine yo out the big gun mini bad nikki ban tipo komi with the man kuna black nili sign ti chakula tano man nili caption no kadai minim light skin lipo soft and flavor sama ice cream kodi kali ne medungo tu max
luta luta Canada luta njolo bang basi wacha niku bang 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 luta luta Canada luta njolo bang basi wacha niku bang bang bang
ini mali safi usishika tararua zile shadabi uvuta siyo magura beat ni ngori inagonga hadi kifua genge ton moja safi fike siku mutua
nani apana tambua na mkula kwa ua akimengua kino chake pretty cha ua akishekesha mina daindani kudunga nakashikisha nikikunya choma na shada
time for a luta usipike nduru niko konki nishaji konki baby njulu bang wacha basi niku bang bang pikwa rungu nduru utapiga
luta luta Canada luta njulu bang basi wacha niku bang 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 luta luta Canada luta njulu bang basi wacha niku bang bang bang